Slada you gin the mocha no. Ni sex pan the beat to lilu no he. Uti chogele baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Uti chogele baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Funa yo mwana muwala mama ya nidiro unu ya bala bibala. So mwana na mana itirifuna umundyo nona mala. Mwena zembone ya kamwenu mwenu kako zembone. Ukati baby tolu miabaino kubo muti maguruma. Abudi banto na guliro aido kubo ne kumuwala ya. Uti chogele baby chogele mwatu. Wetu fayo na kuwa betu. Uti chinkobe weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Uti chogele baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Iwe katonda ya kuwa lanji. Ya kumarira kubingiti ya wabandi. Uwabona nseto vona bandi. Omukwano kuwe nseto kuwa bandi. Subiza toriba mula mbuzi. Tori ajusa kuwa muna mfusi. Itoli tusalanji. Uwasala wa mwino kuwe kugadi. The way you touch my body is so professional. Like mabe na shofika super national. You're my super super. You're my diva diva. Girl, you're so international. Yeah, bass collections. Girl, you're so international. Uti chogele, baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe, weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Uti chogele, baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe, weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Baby wange olina waka. Mbakuwa na kuwa kuwa ranka. Abdan bantan wachakani zani. Guwa waku wako yo. You're fantastic, you're romantic. Hey baby mo love to tabiani kanga. Holy sweet girl, you're romantic. Girl, hey baby mo love to tabiani kanga. Me love the way you shake on the beat. Kuno merenga whistles of a party. Every time me and you is a party. It's a party. Uti chogele, baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe, weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Uti chogele, baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe, weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Uti chogele, baby chogele ni mulwatu. Weto fayo na kuwa betu. Uti chinkobe, weto fayo na kuwa betu. Mko banti you love me too. Uti chogele, baby unina waka. Mbakuwa na kuwa kuwa ranka. Uti chinkobe, weto fayo na kuwa betu.